Superstar Records.
Yeah. Oh, see ya. Yeah.
Yeah.
Oh, see
ya.
Tu conseré, seré que. Tu conseré, seré que. Tu conseré, seré que. Seré que. Seré que. Tu conseré, seré que. Tu conseré, seré que. Tu conseré, seré que. Seré que. Seré que. Shida zangu metupilia mbali. Hapa ni mitungi na pnadi. Na meshekelewe inatoma. Dizio leo na washafunga ngoma. Simu anze kulia kina shirua pitie. Ukona flus kwa simu taksu walipie. Sivoi kwa api mwambia rakishi. Na zile kreti za bia zifike. Tunapewa, tunalemba, tunapepea, tunahemea. Wajanja no akinemelea. Leo hakuna konyi unga tusherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Sherekea, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Sherekea, sherekea. Watu wameshibwa na cheka tu. Wengine tipsi bia kimeza tu. Pitisha hesha shwati zunguke. Vichwa kwa leo zilipuke. Isherenya wale manga. Tunazitoka kaka dance meja. Isinema nyambaka subui. Mizinga kwa wingi azipungui. Tunapewa, tunahema, tunapepea, tunahemea. Wajanja no akinyemelea. Leo hakuna kongonyu atusherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Sherekea, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Sherekea, sherekea. Katika vunja mguu mpaka mkono. Kweza ruka suimo punguza joto. Lon kubanda na gizani. Na kupendi majwe saga majani. Tumetuma na kilo zengine za nyama. Hapa nkuteuka, hakuna kukanja. Fungiloja kwa mlango anabisha. Nwala wageno mekuta na mizinga. Tunapewa, tunawemu, tunapepea, tunahemea. Wajanja na akinemelea. La hakuna konyi unga cherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Sherekea, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Sherekea, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Sherekea, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Tuko sere, sherekea. Sherekea, sherekea.
Watu wangu. Mante. Kila siku ni celebration.
Alright, guys, guys, it's a wrap, it's a wrap, it's a wrap. It's a wrap, it's a wrap, it's a wrap.
It's a wrap, come on.